Udali yazi dala nkhuleke lentombi nam. 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 Bengiguqa ngamadolo sandwa sami, bengiguqa ngamadolo sandwa sami, awengiguqa ngamadolo sandwa sami, bengiguqa ngamadolo sandwa sami. Engizoyenza ufazi umama wabantwana bam, engizoyenza ufazi umama wabantwana bam, engizoyenza ufazi umama wabantwana bam. Till the end of time, till the end of time, till the end of time, till the end of time. Shali wami 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 till the end of time. Till the end of time.
The end of time.
MSK.
Yeah.
Tawolisha.
Zaba Dallas. Got the big boot.
Sure.
The corner.
Yeah. Baby, my darling, I went. Eish. Udali yazi dala nkhuleke lentombi nami, engizoyenza ufazi umama wabantwana bami. Udali yazi dala nkhuleke lentombi nami, engizoyenza ufazi umama wabantwana bami. Udali yazi dala nkhuleke lentombi nami, engizoyenza ufazi umama wabantwana bami. Udali yazi dala nkhuleke lentombi nami, engizoyenza ufazi umama wabantwana bami. Udali wami till the end of time. Udali wami till the end of time, the shine. I shall be one with you, the end of time, the shine. I shall be one with you, the end of time, the shine. Ntombazane kunami noma ngingafuni, every time ngikuzingere ngingafuni. Ngenxa yesifani bhizi nami ngingafuni, kodwa ngikhumbula everyday ilanga lingashuni. Mntwana kodwa awukazi wangijolela, mina ngaloko ngithanda ukuzibongela. Abebu yazi nawe I'm loyal to you, ngeke ngize kwami ngizolela ngawe. That's why I'm in my knees, ngizofaka i-ring. So part and then you kill me, I'm using the weekend. It's a new shopping, do you know what I mean? It's a child in warm, I'm not going to support. Okay, okay, I'm going to know what you got it at all. I'm going to know what you got it at all. I'm going to know what you got it at all. Till the end of time, till the end of time, till the end of time, till the end of time.
Heli inela maculo angenza ngicabange ngentokazi engithanda umzula zonke intokazi mhlawumbe. I love you.